birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi nzijjukira ebiseera ebyo bwe nali nga sirina nyamba nakola mukama mukama nampulira nga nkaaba yansisinkana enaku nagitwaloyo mukama nina emirembe kubwoyo mukama gwe nasenga mulungi birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi wakaba amaziga kasangule mukama kuyambe eyakola luli neleela kyabikola oyo mukama yazaasakaana naawe olwaleera abisobola yazuukiza lazaalo ate kwatannafu badde ki nga birungi birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi nga birungi birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi olwaleero yimbira mukama oluyimba omulage tinaawe mukwano osiimye byononya mu bulamu mukama abirina gweyimba osinze mukama abikaba mulungi birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi birungi mukama byakoze birungi birungi byonna kubanga nabikola mulungi omukyala gwakuwa mukama gwagaba mulungi n'abaana bagaba mukama bagaba balungi omulimu gwakuwa mukama gwakuwa mulungi n'emirembe gyagaba mukama gyagaba mirungi.